Ministri y'ebyobulamu kyaddaaki kakasizzaayo abantu abalala babiri abazuuliddwamu ekirwadde ky'Ebola mu Uganda ekireeteddwa omuwendo gw'abalwadde b'Ebola abaakazuulibwa mu Uganda okulinnya okutuuka ku bantu 7. Abalwadde bano ababiri bombi basawo okuva mu ddwaliro ly'obwannannyini erisangibwa mu bitundu by'ekkolo mu kibuga Kampala. Ministri y'ebyobulamu egambye nti bano abazuuliddwa tebali mu mbeera mbi era nga bakumibwa mu ddwaliro ekkulu e Mulago. Professor Dr. Charles Olalo akulira ebyobujjanjabi by'ekikugu minisitule y'ebyobulamu agambye nti kisaanidde abantu okwongera okugoberera ebiragiro byonna ebyabaweereddwa okwetangira ekirwadde ky'Ebola. Ebola bulwadde obuleetera omuntu okukolola ekisusse, okulumizibwa mu kifuba, okutanaka, embiro, okufuukuuka olususu, omusujja ogw'olutentezi, amaaso okumyukirira awamu n'obubonero obulala.